hela kama bank. Wanege swaga ila haiket. Yuku sipigi fake utokuta na vafeng.
Louis Gucci your brother. Nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu na nyasi menu haina ganyama. Sishoboki ya tango maziki buma. Still sassy spendi mazoya talking chicken on chuna. Oh baby what's your name? Uje uyu mwike nasi. Kamata kinywa aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Toto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni toto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe. Pombe. Totos.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivu, tavuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kingfisha. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu ae. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na bileo.
Baby, what's your name? Kuja uyu mwike nasi.
Kamata kinywa aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe.
Local pub. Kwa mama Esther.